wazala ikchimise ngimfundise ozipinto zinhlanyise ziphaphise
Give me more attention, Chimali.